olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua talia le pālemene o Peretania le vāla aua le pālemia Boris Johnson mō whainga pālota e whaamuta ai le whiteena inga i le mata upu le Brexit. Le awala tu umuli ai Peretania mai le Union malo Europa. O le asatofi le aso se fuluma le lua o te sema, o le awha iai whainga pālota mō le pālemene o Peretania i na ua pāsia i le pālemene i le langolango iai e le tu wangai le vāenga upu whai i le Labour.
The eyes to the right, 438, the nose to the left, 20.
The eyes to the right, 438, the nose to the left, 20. So the eyes have it, the eyes have it. Unlock. Order.
O le whaiunga le nā o le pālota e le mau e whaia whainga pālota e pe o na laulawina e le fofonga whetalai o le maota whaitu la fono po le maota ilalo le House of Commons i Peretania, John Bercow. O le atu uina le tu la fono e le maota ilunga le House of Lords ma e le o mālosi se talitonunga e te ena mai ai i le whaia o whainga pālota e le aso se fulmanalua o te sema. Ua le tasi ae lasi ona te ena e le pālemene o Peretania malienga na whaia e ona ta itai ma le Union malo Europa ta lua na manu malo le mau o le Brexit e tu ua ai e Peretania le European Union. O malienga umana whiutanga ia Theresa May ae o ia tula i mai le tofi pālemia na te ena e le pālemene ma o le vāsa fo ina te anei na te ena e fo i le pālemene se malienga na whiutanga ia Boris Johnson ma le Union malo Europa. O le aso ata ea, o le aso tolu se fulma le tasi o Oketopa, le ana fua, e tu umuli aloa iai Peretania mai le Union malo Europa, ai o lea ua pāsia, le whaia o whainga pālota, ma e fōlinga mai ato e manu malo o mai ai, le vāenga upu whaia le Conservative Party, ma toe avea pea Boris Johnson ma pālemia, o lona winga o le atu uai Peretania, le European Union, pe iai se malienga aloa ia, pe le ai. Na whaiti o ina Boris Johnson, le vāenga upu whai i le Labour, ma le tū wangai, i le umi o whetosoa i le mata upu i le Brexit.
They just want to spin it out forever, till the 12th of never, Mr Speaker. And when the 12th of never eventually comes round, they'll devise one of their complicated parliamentary procedures and move a motion for a further delay and a further extension then, Mr Speaker. And I have to say, Mr Speaker, I think that this delay is becoming seriously damaging to the national interest. Because families can't plan, businesses can't plan, and the climate of uncertainty is not only corroding trust in politics, but is beginning to hold everybody back from making vital everyday decisions that are important for the health of our economy.
Le pālemia o Peretania Boris Johnson, e le o umie Boris Johnson, ma le vāenga upu whai le Conservative Party se whaasilinga i le pālemene o Peretania, olo o tula i mai le teiminei o se minority government, ma na saanua na taitai le Labour, ma le tu wangai Jeremy Corbyn, na te langolango ina sa whainga pālota, ona o le a salu e se ai, le whainga mālo olo o ienei le Conservative Party.
Labour backs a general election because we want this country to be rid of this reckless and destructive Conservative government. And I've said consistently, when no deal is off the table, we will back an election. Today, after much denial and much bluster by the Prime Minister, that deal is officially off the table. So this country can vote for the government that it deserves.
Le teitai o le Labour ma le tū wangai i Peretania, Jeremy Corbyn. O pālota muamua nei ua whaia i Peretania i le masina o te sema, ai o latalata i le aso kirisimasi. Talumai le tausanga e afe iwa se laulua se fulmana tolu, lea na muli mai nei whaia ai whainga pālota a Peretania i le masina o te sema. E le o matua manino se vāenga upu whai o no manu malo ai, ona ua iso tangata pālota i Peretania i le umi o whetosoa i whapautolo e loi le mata upu i le Brexit i le pālemene o Peretania. ma o se tasi o fa ai unga e ono o iei le mata opule nei. Ole mai ane o palota, ai to e faia se referendum se palota fala uitele, e to e sa ili ai le finangalo o le atunuu, po o tu mau pea ona fulisia, I le mau e tu umuli mai le Union Malo Europa. O le ripoti na wha mau pōpoina e Matt Colliner a Connellan o le SBS News.
Like, share, ma faali sou finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.